mbingu na nchi, siku na mchana, praise your name. Kanimilikisha vya nchi, nitawale vyote na ni praise your name. Oh, wewe ni Mungu wa majeshi, wa majeshi, wako sina wasi kamwe. Oh, wewe ni Mungu wa majeshi, wa majeshi, wako sina wasi kamwe. Yeah, you give me energy, nikitetereka wanipa nafasi, unatengeneza njia pasipoku wana njia, milele nitakwimbia, you're my God. Yeah, you give me energy, nikitetereka wanipa nafasi, unatengeneza njia pasipoku wana njia, milele nitakwimbia, you're my God. Toke kwako niende kwa nani siwezi, nabaki kwako mwenyezi, kutoka kwako siwezi. Nitoke kwako niende kwa nani siwezi, nabaki kwako mwenyezi, kutoka kwako siwezi. You give me energies, nikitetereka wanipa nafasi, unatengeneza njia pasipoku wana njia, milele nitakwimbia, you're my God. Yeah, you give me energies, nikitetereka wanipa nafasi, unatengeneza njia pasipoku wana njia, milele nitakwimbia, you're my God.
Exclusive from SureLoaded.com.